Achimsafi.com.
Wash. Achimwani power. I'm fighting kina namba. I'm Mr. Kiponza pa. Nikiwana.
Bubula, 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 bubula. My boys come so out soon.
Dusko, ponce beat.
Unaikumbuka hii maisha kweli? Unaikumbuka hii kitambo hicho? Unaikumbuka hii maisha kweli? Unaikumbuka hii kitambo hicho? Tushike panga na tukabe mnaona. Maisha magumu tukaibe mnaona. Tuingie lode tukafeshe mnaona. Maisha magumu tukaibe mnaona. Tushike panga tukakande mnaona. Maisha magumu tukaibe mnaona. Wajamani, una ushahidi? Una ushahidi naiba, una ushahidi? Una ushahidi na kaba, una ushahidi? Una ushahidi naiba, una ushahidi? Una ushahidi, wana kuwa mretia. Mekidene, nimechukua mpori, nimechukua simu. Raia kiba, wana niki pisa. Wana machona, wana machoka. Wana majiwe, wana mapanka.
Awa ujue. Kama unajua itikia mwisi hapo. Itikia mwisi kama nakumbuka.
Wana kuwa mretia.
Mtu
Isa Majol, Baba Isa, ah, Rose Kimondo, ah, Ashkombiswa Chani Kambu Bukasi, Shuga Marodi Lodi, Kumpe, Ashkombiswa Chani Kamwisho, Ashkombiswa Yombo, Wanandubu, Ashkombiswa Kinyeresi, Ashkombiswa Mbezi, Mikanabino, Ashkombiswa Pinkukuti, Skanu Shensi, Sori Nambu, Bonjeni Zewida, Kinibia Wao, Macho Macho, Ashkombiswa Kubisha, Kini Kwipesa, ah, Ashkombiswa Tabata, Kumpe, Tantare, Mabibo, Ashkombiswa Ndo Baba, Baba, Mama Nakuita Baba, We Baba, ah, Tumekuja Isi, Tunafanya Isi, Nakubali Sana Fikweta Mgongoni, Kweba Kloski Mama Jose, Nakubali sana watoto wa Bagamoyo, watoto ni petano. Nakubali sana mwanangu Daeso, nakubali sana mwanangu Panya Bonke Chola, lala nayo ilaze. Nakubali sana mwanangu Kiponta, msalimie sana Doria, afaita hapa Majoa Mabegian, wapi mwanandugu Kimondo, Geto Kilinde, Alasko babake na mu. Anakubali sana watoto Safaiva, watoto Mani Westi, hapo mwisho, mwisho kabisa.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.